Pizza, mimi kakungoja, baby uko wapi, nile kumisi hani, kakuhitaji baby, rafiki kateka, eti umeniacha, ushapata mwingine, kwangu utaru, machozi katowa, nusu gunia, chakula pipani, kazidi kukonda,
baby no
baby, mi nitakutunza. Ukilia mtoto, furaha nitakupa. Nikibonga nawe please, usikunje sura. Kwa penzi lako mie, nimekuwa nusura. Nakupenda, penda, baby, nakupenda. Kukuacha, acha, kamwe sitofanya. Watasema mchana, usiku watalala. Penzi langu mie, kwa kulisha timia.
Ndo kumtunza, ndo maana mimi nimefika. Umeshindwa kumweka, ndo maana kamuiba. Ulikamna kushumpa, ndo maana mimi nakucheka. Mtoto mzuri kaumbika, mtoto mzuri kalainika. Kumtunza kashindo, kumweka kashindo. Sikiza kabrasa, kompeni kompero safi. Cheza game yako visafi, kuwa na roka Gaddafi. Pia nachekiwe ni msafi, kani kladi na cheki mepika pasi.
Baby no.
Hello baby.
Hello.
How you doing? I guess you are fine and your day no one ruined from the first time we met. My heart you ray and I know when you leave me bloody to you ray. Miss you very bad my girl, I'm glad. No matter what they try do, never be apart. Treat me like a king, treat you like a queen. Cause I'm here hussy daily so you leave that rich. Beautiful indeed, drive me crazy in the whole town. Love you, this you girl I feel proud. I'm waiting for the day you wear down. A kiss, promise, and give a hand. Can't remember, love is in the air. Looking for its own care. So I breathe in oxygen, yet the bottom layer. Don't believe what they tell you that I'm the real player. Cause I promise to love you even if I die young. See you later.
Baby, no.
Lunas Music.